repulendile sashunga sipit bayithengile phakamiso gela basendile funa ama o asithembile tafulisethiwe chile nabo sifuna bokhethiwe ex nayikhona isifihlile shingana manje usifihlile letha more funa ukudubula ibhili khona ozodaba letha umshini don't data zenfana gets more spinny tipa lentwana sithatha ushintshe letha more funa ukudubula ibhili khona ozodaba letha umshini don't data zenfana gets more spinny tipa lentwana sithatha ushintshe
Lam futhi uhamba nama crew mina ngijike ngase spread ngoba ngiphethe nama view serious cause the numbers never lie ngizile so weird mara nginuka ne Dubai always on a plane cause the name is on the fly said I have to hold it down for my niggas in the sky akamisa gas ngoba ngihamba nabo miss kula nabo cool bese ngidlala nabo scene biza nemindeni nibe nonke for reasons ngithi mina ngihamba phansi ngoba umuntu yangizenzi roboto groundwork nge for sure big brand umzobobo outside no jungle